kasi, utamsaidia na nasi. Hana gasi gasi, wanafiki mko wapi? Wanafiki ni wengi lazizi, use mwisho chalize we. Na hegema ni kune kama nasi lazizi, ila tuyo simalize we. Na hegema wanasema mtoto mdogo ni medata nae, mtoto mdogo mdogo unye kuhu siri ya mbogo siya chani nae. VIP, oh. Wananita shishi baby, maliosi wataki, hawana nafasi, yeah yeah. Nikamwalika igung, na nadunda dunda, we, wale wamechunda, na macho wamefunga, ha. Wanafikini wengi lazizi, use mwisho chalize we, na hegema, nikune kama nasi lazizi. Wanasema mtoto mdogo nimedata nae,
mtoto mdogo mdogo
unye kuhu misiri ya mbogo siya chani nae,
mtoto mdogo mdogo
nitakaka imechetika.